we sauti la Simba la Singeli Manje Ikira
Pamix Manje
Niko na mfalme wa Tabora Zige Boy
Nishachaga Upiga ngeta kila kona
Nishachaga
Kutembea na mazuna
Nishachaga
Kula bange kinoma noma
Nishachaga
Michezo ya kupiga mtungo Michezo ya kupiga chabu
Nishachaga
Vishandu vya boda boda
Nishachaga
Kukola pochi vikoba
Nishachaga
Simba la Singeli Manje Ikira We chogo mwendo Muselimi fati
Michezo ya kupanka mpongo
Nishachaga
Wapinda kuvunja migongo
Nishachaga
Upenda vile vya mbaruti
Nishachaga
Ukandamiza wangu mkuki
Nishachaga Nishachaga
Ule usera wakupiga lai
Nishachaga
Matusi na kuvunja sheri
Nishachaga
Ule usera wakupiga lai
Nishachaga
Matusi na kuvunja sheri
Sina ubaya Sina ubaya mie Sina ubaya Sina ubaya mie Nimeokoka Nimeokoka mie
Isi utu nesikiri sauti ya baba ishe Zige Boy Kutoka Tabora ufalme Tabora Niko na Manje Ikira Ufalme Simba la Singeli
Basi tena bato Bato iro Bato na majita Bato iro Wauni bato 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 masera wangu Bato
We pambano Selimia mane champion Wambia sauti la Simba la Singeli Hiye lutena Wafalume kumajeje Wanangu wa mamonsta We Shabani Kitengo Mawe Mselimie la ula ula Aha We pundiri pundiri Saidi Kisoma Mselimie shemsa wa Kiswani Bila kumsa ule madadi Inatosha
Basi tena bato Bato iro Bato na majita Bato Wauni bato 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 masera wangu, bato